olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Toe umia le Democratic Party ile faasilinga e pūlea ile senate ile fono faitu la fono I Amerika ina ua manu malolo lato suito va ile seteteo Nevada. Watoe manu malo ile nofoa o Nevada le tamaita I o Senator Catherine Cortez Masto ile tauvanga male sui o le Republicans Adam Lexalt o setasi o sui na langolongoina e Donald Trump mo le tofi. O le whaiunga ua mawai e le Democrats no fo e lima se fulu o le Senate o le Republicans se fa se fulu mo le iwa. O le ato e whaia palota mo le no foa o Georgia I le maasi no fo o na ele ima oti se faasilinga na mawai se suita uwa. Ae o yei le peresetene o America Joe Biden I sana malangasia si Cambodia na ia faalia ma yei ia lona fia fia. Ile toe umia elana vaenga upufai ole fa asilinga ile senate.
We're focusing now on Georgia. We feel good about where we are. And I know I'm a cockeyed optimist. I understand that from the beginning. But I'm not surprised by the turnout. I'm incredibly pleased by the turnout. And I think it's a reflection of the quality of our candidates. And they're all running on the same program.
Le peresetene o America Joe Biden o lo fōlinga mai o no maua e le Republicans le faasilinga I le maota o sui le House of Representatives. O le malosi ma le tō whaatautau o matangi Adelaide na mōli mawinai le mōtusia o le malosi e le tise I le faita wafe o ainga ma e ono tau I le aso lua o le vai aso asau whaato ato e maua ma fesō o tai le le tise inisi o fale. Nā whaalia le South Australia Power o le marosi tere o le matangi na mafuai le owa I le tolu se lawa no fuanga ngosi eletise na whaalea ngaina ma le lata I le lima se lawa pou malaina mō le eletise na mōtusia. Ua tāpā e le se tete o South Australia fesoasoani mai isi se tete le atunuu I le toe whaaleleia o le auaunanga I le marosi eletise I South Australia. Olo sila sila le malo tele I se tula fono e whaasaina I o na totongi e company ni tupe e tāpā wha malo sia po ni ransom e tangata olo o ngao sia po olo o ngao ia wha matalanga pui puia ilunga o le upenga ta wha ilangi. Na wha alia le minister o Home Affairs Claire O'Neill olo sila sila le malo tele I awala e tāo fia I o na totongi e company tangata po fa ala potopotonga solitu la fono po o hackers o lo o sa ilia la to tupe I fa matalanga pui pui o isi tangata ilunga o le upenga feso o tai. E au maia le fa alinga le neia le minisita I le taimi o lo o faia se su suenga leo leo I fa matalanga pui pui o tangata na ngauia mai fa ama maunga la company insure le Medibank I au se taliana I. Ua molia e leo leo se alii I le fasioti tangata I se whalavelave na tupu I le whalemai I le laumua le Canberra Hospital. Na longoina leo leo I Canberra I se whalavelave I le vaeng o le whalemai mō ngā se ngase o le mafaufau I le te o le vae lua pō I le pōana pō. Na whaalia leo leo na mali waise I se alii e tolu se fulma le valu tausanga le matua o se tangata na tāo fia mō tonga fitinga I le vaenga le nei o le whalemai. O le ua mōlia o se ali I e se fulma le valu tausanga le matua o se isi fo ina tā o fia ai mō tonga fitinga I ngāse ngāse o le mā fawfau. O lo sila sila le mālo se tete I New South Wales I se fua fuanga e au mai ei tangata e iei to mai wha apitoa mai atunu I fafo e ngā lulu e ngā lue ngā lawe ai I lo longa matawhenga o lo whenga I pea male se tete. Olo o yei pea a aimata aulanga a Wagga, Albury, Yass, Young, ma lalofanga e lata I le vaitafe le Murray River I se tūlanga la matia mai li tetele o lo longa matawhenga. Na whaalia le minister mō au aunanga la veai, le Emergency Services Minister Steph Cook.
We'll now turn our attention to reaching out internationally and seeing what support we can ask for from other countries who aren't in the prolonged flooding event that we are experiencing.
le minisita mo au nanga lavea i New South Wales, Steph Cook. Ua mawhai nei ona maua i le whale talawai nisi o au nanga sa masani ona nā o mai no foina i le se tete o New South Wales. Ua whātaitai e le mālo se tete se whainga fau e mawhai ai ona maua tui pui pui manisi o fuala au mō tanga fitinga mai le whale talawai. Ai le o le fō mai ina ia whaai titi ai le tūmu tūmu o whale mai maisi o au nanga soifua mālolo ina. Nā whaalia le pāle mea se tete o New South Wales, Premier Dominic Perrottet, e iai au aunanga ua lava le tomai o i lātou ua pāsia i le ngā luenga talawai, lātou te mawhai o na whātino ina.
We know that many people are presenting in emergency departments or having to wait weeks to see a GP. Pharmacists can do more, they have the expertise and experience to do that, and today we expand their roles. And so we know this will make a real difference. We need a modern health system for a modern society, and that's exactly what this reform will achieve.
Le Palemia se tete o New South Wales, Premier Dominic Perrottet. E amatatu le aso ataiao, ona lafo palota mua mua, mo whainga palota mo le Palemene se tete o Vitoria. O le aso tonu o le whainga palota o le aso lua se fulma leono o le masina nei o novema, ma o lo whataa waina e vaenga upu fai te tele, le Labour ma le LNP, le whaamama avenga i le tau o le malosi e le tise. Na fola fola e le palemia se tete, le taita e le Labour Premier Daniel Andrews, se whaamama avenga i le tau o le e le tise, e awala mai i se ponesi po se power saving bonus, e lua se lau lima se fulu tala, pe ato e pale mai le Labour i whainga palota. Ua whaailoa mai e le peresiteno Ukraine, Volodymyr Zelensky, le toe pūlea e fitafita alana militeri o vaenga o le tūmalo o Kherson, lea ua toe whaua mai ina ua solo muli le vaenga au a Rusia. Na whaalia e Volodymyr Zelensky le whaaleanga ina e le vaenga au a Rusia, o le tele o noo fuanga tā ua mo le atina e o Kherson, ma o loo whaia fo i le ngā luenga o le sailia ma le avesea saonga le mū, o maina ma pomu na tatoina le vaenga au a Rusia i ele ele o le tū mālo Kherson.
As of this evening, the defense forces have won back control in more than 60 settlements of the Kherson region. The police have started taking stabilization measures. Stabilization measures are also ongoing in Kherson itself. Everywhere in the liberated territory, our bomb disposal experts have a lot of work to do. Almost 2,000 explosive items have already been removed, mines, trip wires, and unexploded ammunition.
Le whaaliliwina mai le ngangana Ukrainian, o le saanoanga le peresitena Ukraine, Volodymyr Zelensky. O lo o whaia se polo kalame o tui pui pui le panona, e tau tau fiai le pepesi o le whaama i le cholera. Na amatali potia le a fia o ni tangata i le cholera i le amatanga o le masina o Kitopa, ai ua whaamao ni anei le pesi ai o tangata e ovo i le tolu afe, o le toatele o i lātou o tamaiti i lalomai o le lima tau sanga le mātutua. O le whaamai o le cholera e mafua mai i le le mamā o le suavai, ma o lo tupu mai le whaamai le nei se teimi o lo ofea ngai le atunu o le panona, ma le tele o whaafita auli onga onga i lona tamahau a inga. O le minisita alo se ifu malolo ina ili fainga malo ili panona o Firas Abiyad.
نحن الجهود اللي عم تبذلها وزارة الصحة واللي نحن إن شاء الله نتأمل إنه تؤتي ثمارة بسرعة.
All the efforts we are making as the health ministry, we hope, God willing, bears fruit quickly. But it is not a replacement for the efforts needed to improve the infrastructure and foundations. Because if we don't make these efforts, we won't fix our infrastructure and foundation for the basics, like clean water and a safe sewage system. Because if we get rid of cholera, we could see other diseases.
Le whaliliwi nga mai le ngangana a rapi o le saanoanga le ministaro se fua malolo ina i le panona, Firas Abiyad. O le toatele o tangata i le panona o lo whaalangolango i le suavai mai loli matanevai whaatau, ai le o yeise awala o lo o su e su e inai le saonga le muo le nei suavai mō le whaonga ina po o le inu ina e tangata. I tā alonga I whai unga o semi-finals mō le tauvanga o le ipu o le lorangi le lakapiliki. Manu malo au se tālia se fulma leono I a New Zealand se fulma le whā. Ma le tala fia fia I le vaveao nei o le toa Samoa e lua se fulma le fitu o Engelani e lua se fulma leono. O le ai na manu malo ai le toa Samoa I a Engelani o le field goal ale le I o Stephen Crichton. I le teimi whaau popo, po o se ai ouro, po o se golden point. O le tā longa muli muli e se ili e li siampini mō le ipu o le lalolangi le lakapiliki, o le a whaialea I le vae yaso o mua mua, o le a whetau iai I le kangaroo sa au se tālia, ma le toa Samoa.
Like, share, ma whaali sau finangalo, muli muli I le SBS Samoan I le Facebook.